wasaaradda arrimo gargaarka koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo ka qabatay munaasabad linka dabaal degay maalinta bini'aadamnimada adduunka wayna munaasabada la ka muujiyay waana la ka sharafay dadaalka iyo nafurnimada samafalyaalka ku shaqeeyo arrimo samafalka Soomaaliya wasiir xilbanaa maamulada degmooyinka Baydhabo iyo Bardaale iyo marti sharaf kale ayaa ku qayb galay munaasabada maalinta bini'aadamnimada gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullahi Cali Watiin oo ku hadlay munaasabadii sheegay in Baydhabo maamulka degmada uu iskaalin weyn ku qaaday in walku qabada xaaladda bini'aadamnimada ku jirta
qofka dhibaato deeris oo fogaagayna dhibaato deeris way dilay way dhaawacay may bamaraysay problem may buuxay ka dhigay adoo haddana gargaar sheegadaas in haddii dadka masaakiinta way lahan dhibi admay buu ahmeel naarad marsiidnay booyo ka sii duran haddii dhibaato ka sii yahay may baa ka sii duran marka insha Allah may sheeganahay wasaaradda gargaarka ma hanagaanahay juhud iyo dadaal iyo may buu markasta ka jarta isimay buu halka ka marama arimaha may buu ay tahay fashion ka may buu qabada arimaha may buu gargaar may buu sax may buu konfurka buu qabay may buu sax may buu iyo may buu dhibi shaqaalaha may buu gargaar ka shaqo may buu sax may buu amni shoo nidaam shoo may buu lan soo ya may buu insha Allah may buu ka yaanka ka ma hanagaan dowladda koonfurka beed may buu commitment fail may buu yahay muujiyay oo ka saabsan in may buu shaqaalaha gargaar may buu ku soo ciin may buu umado kale may buu ku soo ciin la mashariic iyo sheekh Qutbi oo meelaha Qutbi ama meeshaas haasiya Qutbi ama meeshaas muujisu ka dhax jiray oo bulshada ka dhax jiray Qutbi may buu Qutbi in uu sumar may buu umadan gargaar Qutbi buu aha oo hadana ka dhibaatay buu walmay buu ka xanuun badan male
wasiirku xigeenka wasaaradda arrimo gargaarka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Ganay ya sheegay in wasaaradda ay oo kaaladaas hay'ado gargaarka kaalin weyn ku qaadatay ku horseedo ka in dhidha xaalad bini'aadamnimo
wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka guud ahaan maalintan waa maalin mudan in la xuso ay maalintan oo kale waa maalintii hay'adaha ay inay sanadkii markoo bisha qaybuhu qaadeen abaarihii dhibaatooyinka ku jirtay deegaanada go'doonsan guud ahaan may ku qaadeen kaalin weyn oo la hilmaamo korna hukoomada nagaan hay'adaha internationalka ah aan la korkebo marka sadarteer anoo metelo wasaaradda gargaarka ee wasiirka ku xigeenka wasiirka ku simaa wasiirkan ee wasiir Arush oo muddooyinkii ankan ka moodaa shaqooyinka gargaarka ku shaqeeyay soo aan hor dareeray ku shaqada oo gargaarka hoggaamada ay soo leedahay dhibaato kasta oo degmada jirta wasaaradda ka jawaab jirtay baahida dowladda jirtay haddii aad tahay bardaal fataali haddii aad xudur oo dhibaato ku jirtay haddaba wasaaradda gargaarka iyo hay'adda sadmo may ma qiibiyana raashin isbuuc aan tala dhaafay baraa oo may qiibtay wasaaradda gargaarka iyo hay'adda sadmo raashin marka aad dartay degmooyinka oo go'doonsan ee wasaaradda wada dadaal badan oo shaqada ay tiinida xidanka gurba marka saar dartay eedan ma sidii intee uu qayb galay
munaasabadda xuskumaaninta arimo bini aadamnimada oo sanad walba la qabado geekaato yasi gafay laha ka dhamaatay.